one's a banger.
And this is for the ladies right now. The keys to the ladies. Picha la kutisha, money full bag. Hili pati shisha, hauti mkuu fag. Watoto new age, A to Z. Kidume first class, pebeni first lady. Utamwa best bite, nice kama kudedi. Toto yuko ready, nje na kwenye bedi. Ona amenipa punje na taka pleti. Nami niko resi machu ya mekula shedi. Kirusha mavest ni slim au shedi. Ujuzi na weledi, mpuza welewi. Makuza ngolewi, mkusi nogewi. Speedy highway, moja moja one way. Nyama, nyama, lasma iliwe. Kitanda kilali chenyewe, kilaliwe. Chaguliwe nguo na badai zivoliwe. Skaguliwe, zitumiwa, lafu skafuliwe. Raza Mombasa, ulinzi mambo sasa. Mapishi ya kisasa, mbishi ni menasa. Miss leo na kukis, na kupapasa. Ra uje tabata, wene bars na vojasa. Bata, bar stam haswa. Ukikamatwa, Boko Haramu haswa. Haya sasa, jirani na kuasa. Ukiharibu ndani ni vitasa. Mbwembwe fali pupa, Kongo Kinshasa. Uno bila mfupa, resi Ufaransa. Mr. Kanda Bongo man, Mr. Kwasa Kwasa. I'm sorry honey, nipe kimoje cha faster faster.
Toa shaka, we kaka unaraka.
Nipe badai sindio, moyo unakwenda mbio. Muda unakwenda mbio, kitingisha kalio. Nazidisha salio, nizungushe kama unazungusha mitandio. Nivuruge unachosema, miniseme ndio. Kivuruge wakisema nzibe masikio. Move your body like a snake ma. Ilete juu kama inavyopigwa Jack ma. Moshi juu inaitwa party like a gangster. Party la fiesta, party la kukesha. Hii ni hatari kama party la madensa. Dani wakali kama party la kiwestside. Mr. DJ Weka, tunataka zile zinazochezeka. Usiku huu mpaka kinaeleweka.
Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, hichi kibao cha kukata. Ukiweka uso tu bao lina kunasa. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, hichi kibao cha kukata. Ukiweka uso tu bao lina kunasa.
Yeah, kibao kata flani bebe zimejadia. Kajipange cheki mfuko livo kaka. Kama umefua utasugua gama gaga. Ukiwa poa utavua masamaki mapapa. Mini girl who you finna get never. Don't you even try to be acting all clever. When you see me, I be sweet like pepper. Wait, ain't nothing them hotter. Man them, me a man them killer. In a the rap game, me a rap game pillar. Ain't no other girl who a keep it realer. That's why me a say me the real than that I hear. I come in the room, I'm still in the show. I'm better than you, you already know. A friend or a fool, I ain't none of those. But the way my flow sick, you won't wanna dose.
Keep out, keep out, keep out, kata. Keep out, keep out, keep out, kata. Kibao, ichi kibao cha kukata. Ukiweka uso tu bao lina kunasa. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, ichi kibao cha kukata. Ukiweka uso tu bao lina kunasa.